Abagalatia esura 3. Mwabagalatia babuyabuya ani yabaruga mwanyonyolwa burungi ne muraba Yesu Kristo ngabo yakomererwa ku musalaba. Kino kyokka kyenjagala muntegeeze. Mwafuna moyo mutukirivu lwa kubanga mwatukirize bya mateeka byegalagira oba lwa kuwulira na kukiriza mawulira amarungi. Bwe mutyo temulina amagezi mwabatandika n'amaanyi aga moyo mutukirivu. Ate kakano mwagala mumalirize n'amaanyi agamwe ku bwammwe. Ebyo bimwabonabona mu byabwerere ddala si byabwerere. Katonda abawa mwoyo we era akola ebyamagero mu mmwe lwakubanga mutuukiriza ebyamateeka byegalagira oba lwakubanga mwawulira ne mukkiriza amawulire amalungi. Mulowooze ku byatuuka ku jjajjaffe Aburahamu. Ekyawandiikibwa kigamba nti
Aburahamu yakkiriza Katonda n'abalibwa okuba omutuukirivu.
Kale mutegeere nti abalina okukkiriza be bazzukulu ba Aburahamu. Olw'okulengera ebiri mu maaso nti Katonda aliwa ab'amawanga amalala obutuukirivu olw'okukkiriza kwabwe, ekyawandiikibwa kye kyava kitegeezedda Aburahamu amawulire amalungi nti
mugwe amawanga gonna mugaliweerwa omukisa.
Bwe kityo abo bonna abalina okukkiriza baweebwa omukisa nga Aburahamu eyalina okukkiriza bwe yaguweebwa. Abo abeesigama ku kutuukiriza ebyamateeka bye galagira bakolimiddwa kubanga kyawandiikibwa nti
buli atatuukirizenga byonna ebyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka akolimiddwa.
Kimanyiddwa nti tewali n'omu aba mutuukirivu lwakutuukiriza ebyamateeka bye galagira kubanga
omutuukirivu anaabanga mulamu lwakukkiriza.
Naye amateeka go tegeesigama ku kukkiriza. Kale ekyawandiikibwa kigamba nti
buli atuukiriza ebyamateeka bye galagira anaabanga mulamu go.
Naye Kristo yatununula n'atujja mu kikoligo ekireetebwa amateeka bwe yafuuka ekikoli mu kulwaffe. Ekyawandiikibwa kigamba nti
buli awanikibwa ku muti akolimiddwa.
Kristo yessaako ekikolimo ekyo omukisa Katonda gwe yasuubiza Aburahamu gulyoke guweebwe n'ab'amawanga amalala olwa Kristo Yesu era olw'okukkiriza tulyoke tufune mwoyo mutuukirivu eyasuubizibwa. Abooluganda, ne mu nkola y'abantu eya bulijjo omuntu bw'amala okukola endagaano n'enywera tewali n'omu akkirizibwa kugijjawo oba okujongerako. Ebyo ebyasuubizibwa byasuubizibwa Aburahamu ne muzzukulu we. Ekyawandiikibwa tekigamba nti ne bazzukulu be nga bangi wabula kigamba nti ne muzzukulu we ng'ali omu ye Kristo. Kyengamba kye kino nti amateeka agajjanga wayiseewo emyaka 1430 tegajjaawo ndagaano eyanywezebwa Katonda era tegadibya ekyasuubizibwa. Kale obanga Katonda kyawa kyesigama ku mateeka olwo kiba tekikyesigamiko kusuubiza kwe, naye Katonda yakiwa Aburahamu kubanga yakimusuubiza. Kale amateeka gaateekebwawo lwaki? Gaateekebwawo okwonoona kulyoke kumanyike era gaali gaakubeerawo okutuusa ku kujja kwa muzzukulu wa Aburahamu eyasuubizibwa. Go amateeka gaaletebwa bamalayika nga gayita kumutabaganya. Kyokka omutabaganya abaawo nga waliwo enjuyi bbiri naye Katonda ali omu. Kale amateeka galwanagana n'ebyo Katonda byasuubiza? Nedda tekisoboka singa gaateekebwawo nga ge gayinza okuleeta obulamu olwo abantu bandibadde batuukirivu olw'okutuukiriza ebyo bye galagira. Naye ekyawandiikibwa kigamba nti ekibi kifuga byonna ekyasuubizibwa kiryoke kiweebwe abo abakkiriza nga kibaweebwa olw'okukkiriza Yesu Kristo. Okukkiriza bwe kwali tekunnajja amateeka gaatukuumanga nga tuli basibe okutuusa okukkiriza lwe kwalagibwa. Kale amateeka gaatukuuma okutuusa Kristo lwe yajja tulyoke tube batuukirivu olw'okukkiriza. Naye kaakano okukkiriza nga bwe kwajja tetukyafugibwa mukuumi. Olw'okukkiriza mwenna muli baana ba Katonda mu Kristo Yesu kubanga mmwe mwenna ababatizibwa mu Kristo mwayambala Kristo. Tewakyali njawulo wakati w'Omuyudaaya n'ow'eggwanga eddala, wakati w'omuddu n'ow'eddembe, wakati w'omusajja n'omukazi. Mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Kale nga bwe muli aba Kristo muli bazzukulu ba Aburahamu era mulifuna ekyo Katonda kye yasuubiza.